This is a Vuma 103 podcast. Isonala on Vuma 103 Drive.
Isikhathi esiphila kusona sithi asivuke siyithathe. Kokulimele kumele makulungiswe. Kodwa indlela iyaphambili. Kumele masibheke ukuthi siya kanjani phambili. Yingakho sizokhuluma nge-township and rural economy. Township and rural economy. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngomnotho njengoba sikhuluma ngawe ekwizwe lonke. Kodwa ke singathi sigijimele ukukhuluma ngo-GDP phezulu, sibe lapha ezansi kungenzekanga lutho. Kuqala ezansi, kuqala emakhaya, kuqala ekuhlaleni lapho siphila khona ukuthi sihweba kanjani, siphila kanjani. Lokho kuhweba kwethu kwaseyindaweni esihlala kuzo, yikho ke lokho ke sikubiza ngokuthi ke i-township and noma kube i-rural economy. Sithuthukisa kanjani ke umnotho weyindawo esiphila kuzona na? Njengokuthi ke uma ngabe sinamabhizinisi, kungaba yipaza ngamabhizinisi akhona, kungaba ama-supermarket kanjalo nokunye, kona okujwayelekile kakhulu lokho. Kodwa bengifisa ukuthi ke sibuke sidlule lapho ekutheni ke sibheke ukuthi singenza kanjani ukuthi ke sivuke siyithathe. Nazi iy'khala sezikhona. Umuntu owusomabhizinisi, ibhizinisi ngaso sonke isikhathi uhlale azi ukuthi lihlale lisolva inkinga esuke ikhona, lihlale lixazulula inkinga ekhona. Yiphi inkinga ekhona njengamanje after bekade kunzeke konke okwenzekile, udlame olubekhona neluthengi, yiphi inkinga evulekile emalokishini lapho sikhona? Kumele sivive ngama-profit making organizations zethu. Sazi ukuthi ke sineyinkampani zethu ezakha i-profit, ungaba oma-CC, oma-PTY, LTD, CC nawo bingasaregistwa, kodwa bakhona basenawo. I-PTY kumele abantu ama-cooperative abregister. Siphinde futhi sibe nama-non-profit organization, NPO or NPCs. Ngizokuhlukanisa-ke, soqala sikhulume ngo-PTY, LTD. Uma kuwukuthi kukhona i-idea onayo, leyo idea ukuthi kungakwazi ukusiza la, ngoba nakhe sekufile la kade sengakhona ikhadi la gesi ukulinganisa, mina ngizothi ngisondeze ukuthi ngithenge abantu bathenge la kumina, ukuthi akusekho lapha ya sekuyimina ozokusondeza. So indaba isekuthenge lithini iphepha oliphethe esandleni? I-PTY LTD isuke isho ukuthi uzokwazi ukuthi ke uhwebe nangendlela yokuthi uyakwazi nokungena ngishona ko-database bendawo zikahulumeni, ama-department akhe, ebese uyakwazi ukuthi ke usebenze nomphakathi wangakini, usebenze futhi ekutheni ke kwakheke kuvuseleleke izizinda nendawo eyezilimele ngenxa yokushaya udlame. Kodwa umuntu uyasala etheni akuthole lokho. Ngobani? Ngoba engekho compliant. Namhlanje ngakho ngikhuluma ngo-PTY, next week sokhuluma ngo-NPO. Awukho compliant na? Ngobani? Uthole ukuthi i-tax clearance ayilunganga yakho, uthole ukuthi omunye umuntu i-B certificate se-expire, uthole omunye umuntu, uthole ukuthi kwayena u-CSD ne-bank account sokulimele. Konke lokho kunjani njengamanje? Azilunge lezi zinto lezi. Uma unenkinga uzosithola 083 717 3343.
Isonala on Vuma 103 Drive. This is a Vuma 103 podcast.